kwa majina ni yani.
Alright.
Na kinkaka.
Hulu, hulu, hulu,
hulu. Let them know my love for you will never die.
Will never die.
Let them know my love for you is on the rise.
Okay. Waki ngoja to fall, minta fall zaidi. And friends told that you napenda gaidi. My prayer at some point, wapi usha skia. Ti God and I disappoint.
And you love me at my lowest.
I'm your Superman, mama, to your lowest. God, your main force, meza ikona side plates. Now end your main course from my boss, mama. Sasa ume make boss, Ephesians 5:25 in a rain force. Sikujua na kuitaji until you came through. Wachana na wow, wali danya ni games too.
Hey, yeah. Wali ke arusi, wale wali sema tutachana. Wali ke arusi, wajione, wajione.
Wacha wajione.
Wajione.
Lakini wana like kwa my pictures. Washo wife mpoa anatoka kwa my scriptures. Zetu ni goals for years watashindo kuscore. Na kupenda now sana than before. Ata wangu oh sana na no. Send for me ukweli and I know. Kio yako niko shua ina reflect malaika. Ukinipea na respect my wife. Na kwa jikoni ni bonge la meal. Commandment umevunja ni ile ya kusteal. Yani umesanya roho yangu mama. Nda kustaki kwa mamangu.
Hey, wali ke arusi, wale wali sema tutachana. Wali ke arusi, wajione, wajione.
Wacha wajione.
Wajione.
Wacha wajione.
Wajione, wajione. Wajue ni wewe,
wewe mama.
Wajione ni wewe. Wacha wajue ni wewe. Wewe 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 wewe
wewe.
Nimekuchagua wewe.
Ni wewe acha kujishuku.
Niwe na wewe milele.
Ni wewe usijishuku.
Mimi na wewe.
God send
wewe, wewe.
Nikupende
wewe, wewe.